gukutude mpulira siteredde omutima wagukute era ntudde majenjege njogera nkakasa nze gwe hani wange koma essanyu lyange olibobereza eddala nga matoke nkole kyokakasenga tiwotolinze ndwola kkiriza nti mukwano gwoli mwempegezi wonya nyongera kulabo enkalama tenzita mukwano gwogwo labe nyota ngewona oli wanja ulo mukwano kankubulire labu yo yaganja iringa chipsi na mkukuro we sukali wange wano we tunulide sukali ye chichota lava tulagangana rukundo we sukali wange wano we tunulide sukali ye chichota lava tulagangana ndaire newe chiriba chisigenda kwechisa jagala nkwagale nseno yewunye oh oh katindo ke mutute munange kancha chanche iyo love ya fe akute ekute nseno nejinywe zeti olabe menyale geti love ya fe amanye twagala lenyo nga taba ne mbindi bitambulira wamu nga sukali ne chai sweet wange chinange mbambi gomanye byange obwesigwa ngutaddeyo nyamba tunde kanga we sukali wange wano we tunulide sukali ye chichota lava tulagangana Dugu dire dala dala sina shindi mafeno.